tukasimama sasa kwa miguu yako, tukamwambia yeye ni Simba wa Yuda. One more time, alibeba,
alibeba
laana zetu,
laana
zetu na makosa,
na makosa.
Pendo hili lanishangaza,
pendo hili lanishangaza, pendo hili lanishangaza.
Eh hey, Bwana, pendo hili lanishangaza,
pendo hili lanishangaza, pendo hili lanishangaza.
One more time, ni Simba wa Yuda, come on.
Alibeba
Alibeba,
alibeba laana zetu
na makosa.
Pendo hili
lanishangaza,
pendo hili lanishangaza, pendo hili lanishangaza.
Eh Bwana, pendo hili lanishangaza,
pendo hili lanishangaza, pendo hili lanishangaza.
Yeah.
Aleluya. Aleluya. Hey. Haya, haya, haya. 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 Tunaenda kucheza tena. Tunaenda kucheza tena. Hatujamaliza, hatujamaliza. Hatujamaliza. 1 2 3 come on. Hey. Hey.
Salaba.